abantu basaga 300 nibo bamaze gutangazwa ku rutonde rw'ubushinjacyaha bukuru ko bahamijwe ibyaha bishingiye ku gitsina ko gusambanya abana ku gahato. Abasohowe ku rutonde n'abahamijwe ibyaha n'inkiko ku buryo budasubirwaho ndetse bagahabwa ibihano. Ubushinjacyaha buvuga ko gutangaza amazina y'ababikoze biri mu mugambi wo guca intege abakora ibyo byaha, dore ko bavuga ko bikomeje kwiyongera. Abashyizwe kuri uru rutonde biganjemo abagabo bahamijwe ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18, ndetse hagaragaramo n'umubare muto cyane w'abakobwa n'abagore barezwe gusambanya abana b'abahungu. Nta kigereranyo cyashyizweho cy'abagabo cyangwa se abagore bakoze ibi byaha, ariko uko ugenda usoma amazina ya buri wese wahamijwe ibi byaha, umubare munini urenga 95% ni uw'abagabo. Icyemezo cyo gushyira amazina yabo n'amafoto yabo hanze cyashimishije ababyeyi bavuga ko iki cyaha kigenda cyiyongera umunsi ku munsi.
Ariko ayo mafoto y'abo bantu baramutse bayohereje mu tugari, bakoreza mu mirenge, bakoreza mu midugudu, umuntu akaba ari ruhamwa, yarahohoteye umwana ungana gutya, ifoto ye iramanitse ukajya bavuga bati uyu nka kwakundi kuri banki bashyiraho babihemu, abantu bambuye banki byadufasha. N'umuntu wese agiye avuga ati uyu muntu yahohoteye umwana, n'abana bamutinya ashobora gukatirwa imyaka 15 tuvuye. Umwana wavutse itegere yafunzwe, ntabwo azamya ngo runaka yafunzwe kuko yahohoteye umwana umugenzi wanjye. Ariko iyo foto ye ayibona bakamubwira bati uyu muntu yafunzwe kubera iki n'iki, yahohoteye umwana we, igihe azafungurwa icyo ari cyo cyose. Na wa mwana abonye ajya avuga ati ibyo ni byose, uyu nguyu nubwo yafunguye arangije igihano cye, ariko yahohoteye umwana mugenzi wanjye, akanamwirinda akanamutinya.
Urutonde rw'abahamijwe ibyaha byo gusambanya abana rwashyizwe hanze ari nabwo u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, wabaye n'umwanya wo gusoza ubukangurambaga bari bumaze igihe busaba abana b'abakobwa gutangaza babahohotera no kubageza imbere y'ubutabera. Nubwo abana bahuye n'ihohoterwa basabwa kuvuga babakoreye ibyaha, usanga abana benshi bafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa inda, bashukishwa utuntu bikabaviramo kutarega ababahemukiye.
Ese ntabwo namurenze kuko nta bintu byinshi birenze, burya uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera, nzamwandikisha, nzamufasha, uramwihorera, ntabwo wakwiriye kujya kumurega, byararangiye. Sinigeze murega, ntabwo nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho, arangije nshyikiriza ababyeyi, dore umukobwa nateye inda, nibiba ngombwa ko umwana azaza mu rugo mujye mumwakira, nanga afunze nawe turangana.
Gana mwese neza ko dufite ishyirahamwe rirengera aba bana baba barabyariye mu ngo zabo, agaragaza imbogamizi zituma abasambanya abana badafatwa uko bikwiye.
Harimo ababaratewe ubwoba bumva yuko nibaramuka babavuze bashobora guhemukirwa nabo babateye inda cyangwa se imiryango yabo. Icyakabiri, harimo imiryango nayo igiye guhuza bariya bana ndetse n'imiryango yabo, abo batewe inda bakabahuza nabo bandi bateye, ugasanga barimo barashaka kujya mu bwigunge, aho ndetse usanga n'ababyeyi bamwe bashaka uburyo bashaka gukingira abo bana bakiri batoya. Ariko mu by'ukuri bitadatari byo kuko itegeko rigena yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 yaba abishaka atabishaka y'umusambanya wese agomba kubihanirwa.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina biba rigaragaza ko bigenda byiyongera buri mwaka. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hagiye gushyirwaho uburyo butandukanye bugamije gukumira ikorwa ry'iki cyaha, harimo nko gushyiraho amategeko ateganya ibihano biremereye ku bantu bakora ibi byaha, ndetse abafite amashyirahamwe arengera abana basabye Leta kwihutisha kuvugurura itegeko rihana icyaha cyo gusambanya abana kigashyirwa mu byaha bidasaza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko ibyaha rwakiriye bigendana no gusambanya abana byiyongereye ku kigero cya 55% mu myaka 3 ishize. RIB ivuga ko yakiriye ibirego byose hamwe 12,440 muri iyi myaka 3, aho mu mwaka 2018-2019 yakiriye ibirego 4,077, naho mu mwaka 2020-2021 ikakira ibirego 5,330. RIB ikumvikanisha ko bibasiwe no gukora rwa ibyaha abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 18. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.